matau ki kārewa ki te pai. Nau mai, haere mai ngā hua o te tauhou. Ka tā kiri te ata, ka pua te ata, ka korohi te manu tina awa te korohi pō, korohi au. Haka topa haka tiu ki te mata haua o tā whirirangi. Hōkai whakarunga taku manu ki te hōkai rangi, hōkai whakararo taku manu ki te hōkai nuku. Ko ia te manu rererunga rā papatua nuku e tako tonei. Ka tau hā whakatau ki tōna tauranga ki te pīnakitanga o tau anui e. He maunga whakairo, he maunga whakatangi kōrero tū te au, tū te pō. Ka kai manu i te pua, ka inu i te waiora o kereru te puna waiora e karapoti ai i amutu whārangi. Mutu whakamau ka iwi rua whakautu a te iwi. Tere 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 re o te wai ki te reke reke ki te māta ki puna ki te re. Putanua i te whakapautanga ngā karakia, hoki a ngā nui a kupe. Ko te taura toro o i ara hiri te papakai ngā keiraro. Ko kiri ai te re re o taku manu ki te ātea o te ringi. Ko i a ko mā huhu ki te rangi. He whare whakahoki mahara. He pakitara kawe korero rongo mai ki te raki, whakatau ki te uru. Ngāti rangi, ngāti moerewa, e ahu ana ki raro i te māhau a te whare tapu o ngā puhi, nui tonu e. Tūpau ana te mahunga whakaiti ki te wāhingaro, tenei te whakahuātu i te mana, ai o nui o te tīpare toka. Tau mai e te wairua, te wairua o te tangata, te wairua o te whenua, te wairua, o te Māori. He hōnore, he kororia, he maungarongo ki te whenua, he whakaro pai kia tātou katoa. Ki ngā mate, rātau kua taka ki tua pairau, piki ake ki te maine tanga rau tangata, ki te ikeke tanga tua uri uri whai oio, ki te hihi tanga te wāhi o tiatu. He mama i aroha kia kautau, he mama i aroha kia tātou, aue, aue, te aroha e. Ka pīkau atu te tahuri ki te kaupapa, ko whāriki hea. Hei puna kōrero mōku, māua, ko tōku hoi. Tuatahi, ka atau e te wete i ngā tua o tōku hoi, ka kōpaki ai ngā maramara kōrero a tāne. Nā i poroporo ai ngā kāka ki ngā rangi tūhāha. Ki te whakawehe, i ona mātua. He toki kōri piripi e haihai ana te akata epa, te akamatua. Ko i rā te toki nui a tāne a hiwera. Ka tohe tohe te tuakana me te teina nā wai rā. Ka toro ana wai wai ki te rangi. Ka pēhi tona tuara ki te whenua. Ka au te pō, ka noho a tāne ki te tāwharau i te nukurua. Kia noho hei tuapapa mo tōna whaia. Tuarua. Ka hoki ki ngā pai mahara ki te tūpuna arua. I ruku arua ki ngā hohonu tanga tangaroa, ki te whai ngā uhi matarau, hei tāra i ngā rākau o te wāunui. He tōtara, he kauri, he puriri, he ake rautangi ki te ngā otu, ki te ngā pai, ki te ngā matariki, ki te whakatara, ki te waharua, ki te tauaru, ki te pākati, ki te whakatau, a miro miroe. Ka haia ngā rākau, hei whakairo, mō tōku hoi. Tuatoru. Ka hoki ki ngā puna kōrero ki atu. Iruku pōpō te noho atu i te kune ngā mai o te ao. Karikari ka te whakaro ki ona tuakiri i waiho ai ki te pakanga kia tāwhirirahi. He whawhai kōputahi, he pakanga rikarika, he pakanga whakatau. Kariro i ai a te atua te riri. E koko i a kāra te Māori o tōku hoi. Kātahi katohi. Katohi tōku hoi ki te tohi a tāne. Katohi tōku hoi ki te tohi a tangaroa. Katohi tōku hoi ki te tohi a tū. Nā reira, he tapu tā tōku hoi. Ka uri aku kamo ki ngā wahanga o tōku hoi. Ko te poho o tōku hoi. Ka noho hei kanohi mataru. Koirā te wahanga e mau ana te ringa Māui, kia kau e horo mai tō ringaringa. Mā te poho o tōku hoi, e hāpai ana ki te taha hinengaro, ki te taha tinana. E hono ana te poho o tōku hoi ki te poho, a te iratua, ko tōna whakairo, ko tāne te wānanga, ko te kakau o tōku hoi. Katu, hei tinana māraro, ko irā te wahanga, e mau ana te ringa matau, kia whakakaha i te patu. Mā te kakau o tōku hoi, e pua ai te taha hinengaro a te tangata, ko tōna whakairo, ko tangaroa whakamautai. Ko te rapo o tōku hoi, ka tārai hei wai wai karawhi, ko irā te wahanga e wāhi ana i te wai. Mā te rapo o tōku hoi, e whakautunga hiehia te poho me te kakau. Ko tōna whakairo, ko tūmata uenga, ka whakakotahi ai ngā pūtātara kōrero a ngā tuanei, hei kai whakaora i tōku hoi. Ka huri aku kamo ki te taha o tōku hoi. He taha wairua tā tōku hoi. He kawa ona, he tikanga ona. Ko te wairua o tōku hoi, ko ngā takutaku. Mā te takutaku e hikoiko i te wairua. Mā te takutaku e hono ki te saha atua. E ka whakaara i tōku hoi. Ka huri atu ngā whakaaro ki te kaupapa matua o ku kōrero. Māua ko tōku hoi. Ko tōku hoi, ko ku pukenga, kātahi, ko te tuakiritanga. Tēnei au, tēnei au, ko te hōkai nei a takutapuai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai a toku tūpuna, a tāne nui ārangi. I riro i anga kete o te wānanga, ko te kete tuauri, ko te kete tuatea, ko te kete arunui. Tiri tiri a pau pau a kia papa tuanuku, kia puta au, ki te whaio, ki te au marama. Me kore mo tēnei hoi, ka kuare tōku noho i roto i tēnei au. Nā tēnei hoi tuakiri, i whakaora ai ngā tapuai, a kui mā, a karama. Ah, he mea hei tū hono hono i ngā tātai herenga, ki tōku au Māori. A tua mai, a whakapapa mai a toto hoki. Engari, me hoki mai ngā whakaaro ki e neira. He tuakiri anō tāku. Ko tōku tohu whānautanga ki Aotearoa tērā. Tēnā. Āta whakaaro mai. Anei ngā pātai mō kautau, he mana tā tēnei tohu, he hua kei roto, he hatona tikanga. Mō kuake, me kore mō tēnei tohu, ka kano hikore tōku tūranga ki roto i tēnei a. Te tāia au ki te kapo ngā mātauranga a tauiwi, hei oranga mō tōku tuakiri Māori. Nā reira he taunga tā tēnei tohu, mo te huhua kāmutu. Ko tōku hoi, ko ku pukenga. Kā rua, ko te mā tauranga. E meinga nei te kōrero, ko tōringa ki ngā rākau a te Pākea. Hei oranga o tō tinana, ko tō ngā kau ki ngā taonga a o tupuna, hei tiki tiki mo tō mahunga. He huhua noa ngā huarahi mā tauranga ki roto i tēnei au hou. A kei a koe te mana, ko te hea huarahi e pai ana mou, hei kai whakora i tō tinana. E toru tau ki ro whare wānanga kariro i a koe he tohu. E rima tau ki ro whare wānanga kariro i a koe he takuta. E waru tau ki ro whare wānanga, kariro i a koe, he tūranga ahorangi. He hua pai ki roto i ēnei tūranga, engari. Me hoki mai ngā whakaaro ki ngā mate e pēhi ana kia tātu. Ko te tiriti o Waitangi, te kaitango hinu i te papamoana, TPPA me ona tikanga. Te tini o te kara, me te hokoko whenua. He mate nui ēnei kaupapa ki ahau. Heoi, me pēhea tātou e whakatika. Mō kuake, rangata hima, pakekema. Me ruku hohonu tātou ki roto i ngā akoranga o te mātauranga. Ki te ako i ngā akoranga whakatupato, kia kaua tātou e raruraru. Engari, mā te puna o te mātauranga, hei whakakinaki i te oranga. Mō tōku tinana, mō tōku tuakiritanga, me tōku mana Māori mō tuhake. Nā reira ko te kiko oku kōrero. He manu kai miro no nā te ngāhere. He manu kai mātauranga, ā, no nā te ao. Ki te kore tātou i ruku i te puna mātauranga, ko tātou anō te hunga karararu i te ringa o iwi kē. Nā reira kia koutou te hunga whakarongo, kaui ai te pātai kia koutou. He aha te mea nui o tēnei ao. He tangata, he whenua, he mātauranga, ko tēhea. Ko tōna whakatauki, hei whakakapi i ōku kōrero. Sui o te kawe, tairanga o te kawe, te kawe o te haere whakamua. Āputi hono, tātai hono, kia iti kia reka, rātou kia rātou, tātou kia tātou. Tēnā koutou, tēnā koutou, kātira, tēnā tātou katoa.